300 most important Norwegian adjectives 276-300. Clumsy.
Klønete.
I'm so clumsy.
Jeg så klønete.
Unlucky.
Uheldig.
It's really an unlucky day.
Det virkelig en uheldig dag.
Damp.
Fuktig.
This wall is damp.
Denne veggen fuktig.
Rude.
Frekk.
I hate rude people.
Jeg hater frekke mennesker.
Witty.
Vittig.
Andreas is intelligent and witty.
Andreas intelligent og vittig.
Compact.
Kompakt.
I'd like to buy a compact camera.
Jeg vil gjerne kjøpe et kompakt kamera.
Transparent.
Gjennomsiktig.
Our curtains are transparent.
Gardinene våre gjennomsiktige.
Vulgar.
Vulgær.
I don't like your boyfriend. He is ill-mannered and vulgar.
Jeg liker ikke kjæresten din. Han uhøflig og vulgær.
Selfless.
Uselvisk.
You seldom see such selfless acts.
Så selviske handlinger ser man ikke ofte.
Withdrawn.
Innelukket.
He is a withdrawn person.
Han en innelukket person.
Greasy.
Fet.
I think the food was too greasy.
Jeg synes at maten var for fet.
Stale.
Gammel.
This bread is stale.
Dette brødet gammelt.
Shaky.
Skjelven.
He was trying to write something, but his hands were shaky.
Han prøvde å skrive noe, men han var skjelven på hendene.
Energetic.
Energisk.
When I was younger, I was much more energetic.
Da jeg yngre, var jeg mer energisk.
Stormy.
Stormfull.
The stormy relationship ended in May 2008.
Deres stormfulle forhold ble avsluttet i mai 2008.
Cozy.
Koselig.
My house is small but very cozy.
Huset mitt lite, men veldig koselig.
Insufficient.
Utilstrekkelig.
Our resources are insufficient.
Våre ressurser utilstrekkelige.
Crispy.
Sprø.
Maria, how do you prepare a crispy chicken?
Maria, hvordan lager du sprø kylling?
Problematic.
Problematisk.
The situation is very problematic.
Situasjonen svært problematisk.
Disobedient.
Ulydig.
My children are disobedient.
Barna mine ulydige.
Unforeseen.
Uforutsigbar.
Many unforeseen things can happen, so we have to be cautious.
Mange uforutsigbare ting kan skje, så vi må være forsiktige.
Aggressive.
Aggressiv.
Sven gets aggressive when he's drinking alcohol.
Sven blir aggressiv når han drikker alkohol.
Obligatory.
Obligatorisk.
This task is obligatory.
Denne oppgaven obligatorisk.
Well behaved.
Veloppdragen.
Her daughter is very kind and well behaved.
Dattera hennes veldig snill og veloppdragen.
Old fashioned.
Gammeldags.
You are so old fashioned.
Du så gammeldags.